were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na ọlaobi .com maọbụ n'emume valentine o maọbụ n'ekeresimesi o ụbọchị ndị nne ụbọchị ndị nna maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ọlaobi .com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ịhụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na ọlaobi .com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ nke bụ na onye ọbụla i nyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ, anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike site na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na ọlaobi.
ụmụibe ndị ọdịnala na-ekene ụnụ, ụmụibe anyị ekene ụnụ, anyị si udo dịrị ụnụ n'ụbọchị taa. Aha anyị gbagbo ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị ndozi ọdịnala Igbo. Aha anyị gbagbo ndị ndozi ọdịnala Igbo, ụmụibe anyị si na anyị ga-eme ọdịnala Igbo nke aha ndị Igbo gbara ọsọ, ọ bụrụkwa ihe eji ama atụ. Anyị ga-eme ya maka na ọ bụ ndị rụrụ Nokia telefon rụkwara Samsung. Ọ ndị rụrụ Nokia rụrụ Samsung, rụkwa iPhone, rụkwa Apple. Ihe ahụ a na-agbara ọsọ, ọ bụ ya ka anyị ga-emekwazi, ọ bụrụ ihe eji ama atụ, ụmụibe. Ụwa ihe m ji wee tinyere ụnụ egwu a, ụmụibe. E nwere ihe m ji wee tinyere ụnụ egwu a ka ụnụ gee ya. Maka na ihe m ji wee tinye egwu a bụ na ndị be anyị aghọta ozi ozi nna nna anyị haziri anyị. Ha aghọta ozi nna nna anyị haziri anyị. Maka gịnị? Maka na anyị soroziri ihe nwa bekee na-eme, anyị chefuzie na nwa bekee 1885 nwa bekee mere meeting mesia meeting wee kee kwee a company na arụrụ ha ọrụ. Ihe ọbụla unu ma n'ụwa bụ school education all to create workers in the factory ụmụ ibe from A to Z. Ma gị ma onye ọbụla is to work in the factory. Ị na-arụ kọmputa eji arụ ọrụ na factory. Ị na-arụ injin eji arụ ọrụ na factory. Ị bụ lọya na ama ikpe na factory. Ị bụ dọkịta na agwọ ndị ọrịa na-arụ na factory. So this is commerce. It's all about commercial. 25th December ogede. Ọ bụghị maka Jesus. All for buying and selling is commercial. All the whole feast in other ways from A to Z is commercial. Ọ bụrụ na ị mara ya taa, go and learn it. Ihe mere ị naghị emewe ọfụma because you don't master the game. Is it a game? There is no life. It's all about illusion and matrix. Create your own. Don't complain. Ndị Afrika na-egusi onwe ha na company created by West. Ndị Afrika na-egusi onwe ha na company. Somebody's company. Why eji enye gị ihe a na-akpọ IMF? Gịnị bụ IMF? Ndị mmadụ amaghị ihe IMF. Ebiri ego. Jee jụọ your country ka ebe o si enweta ego ja finance project. Jụgodo obodo unu, ndị Afrika niile, jụọ obodo unu kedu ebe ha si enweta ego aja finance ja project. O na-esi n'ebe a. Ụmụ ibe, ndị isi ojii. Ị mana a na-ekwu ihe a dịka sọsọ ọdịnala ga-agwa unu maka na ọdịnala ma ihe a na-agwa unu. Adị ebe ahụ ka ọdịnala gbadoro aka. That's 12 months of ordinary. Mma agwa otu ofi ga magoro mma eli kiri one secret. Unu ama ihe bụ ilo mmụọ. Ọwụ ilo mmụọ bụ Halloween. Ilo mmụọ is Halloween. Sọwa na mma agwazi unu, anya ama agwazi unu ndị ọzọ maka ọdịghị mụ na kọpịa. Ihe a bụ nna unu hapụrụ unu master plan. Nna gị hapụrụ gị master plan to generate economy to be somebody in your life. Ịrapụ ya. Ilo mmụọ is Halloween, nothing more, nothing else. Ụmụ ibe, ihe niile ịfụ na that western education, western religion, ihe niile is copied from you. But all because of that, na-akọwara gị na ha aghọta ihe a na-akọ. Omere country in Africa, omere the country in short, there is no thing like country, it's all about commerce. Somebody created the commerce. What is ihe anyị ịfụ na west, but ọ bụ ihe ịfụ na Africa. But ihe mere bụ na Africa amasịkana ihe dị gị. That's why they are suffering. Enwere ihe dịka poverty, enwere ihe ahụ propaganda to bring a race down, to bring a people down. That is poverty propaganda. All those things in Afuna TV, TV is made for propaganda, nothing more, nothing else. Enwere ihe ọ. All those things in Afuna bụ illusion of reality. They does not exist. Onye nọkọta n'ọwa oje na Hollywood, send the missile, pia! Ogbu na TV pụta, ya ji gbe test the missile, ya ji gbe eme nka, a na-asọ ya. Ebe a na-agwa dịdị atị mmadụ obigona n'eria o jeje na ya dị ome ọpụtasị ya jere n'ọnwa o mechaa sọtịn na Hollywood ọpụta ti na CNN anyị si n'ọnwa wee bata rọketị anyị si n'ọnwa bata kịtakịta ndị mmadụ a na-eti ndị Afrịka a na-eti nwa bekee orugo mgbe ndị isi ojii ga-abata na dis gem play the game with them. All media propaganda, media war ga-anọ, is a media war. Mana ndị Igbo amarọ, ndị Igbo nwere midia olu ebe ahụ na-akọ nọnsens, ọ na-agụ news. News eji eme gịnị? News bụ muvi, ị na-afụ na tepa nkeki, ị na-afụ na ndị na-efugo onye buru ibu na-agụ news before. Ifugo nwaanyị buru ibu na-agụ news na west. Ifugo akpansị na-agụ news na west before. Have you ever seen? So nwere onye buru ibu na west. Enwere akpansị na west. Kedu ihe mere akpansị na-agụ news? Ndị na-art muvi na art film na west, mmadụ onye ka ịgba buru ibu na art film na west buru ibu. Ọ bụ ụsọsọ fim nke amụ, fim nke egwuregwu nke a na-achị ọchị ka ị ga-afụ ha dị. Wanyị o ji wee bụrụ ndị tara ahụ a na-epropagate image na-agwa ụlọ how you should look like, how you should behave, how you should dress. Ndị mmadụ amụ ha na ya bụ ekem western people na-sell their ideology through this media, through this television and everything. Anya na-akọpụ na-ezuzugharị. Ịgwazie ndị be anyị lukat na-ekwu ihe a ga-eme. Rapụ na ihe niile ahụ m na-ekwu, ọ bụrụ ebe a ga ndị ọdịnala na-eje. E nwere ebe ndị ọdịnala na-eje iche. That image of Igbo, anyị nwere ime Igbo nwere information. Ihe need to commercialize this information. Ndị bụ na-atara ebe afụ. Your people are suffering because of ignorance. I nwere everything, I nwere ihe niile. You are loaded and burdened. Ndị Igbo loaded and burdened. Nwee ani efe Thailand. Epicenter. Epicenter. Ịkọ godi mmadụ n'ala Igbo oge bụ. Ịkọ mmadụ n'ala Igbo oge bụ because of epicenter, the center of meridian, center of universe. Ịkọ mmadụ ibe ahụ oge bụ. The best weather on earth. Go and google it. Ndị ọdịnala bere ebe for nonsense. Go and google, go and do your own research. The epicenter bụ ala Igbo. Ọ bụghị bikos na akakọziri anyị ọnụ isi anyị na 5 steeti only 5 steeti asịzie n'ebe a bigola ndị ọba asị ka ọ bụ ma Mozambique ma ihe a niile bọt ọrụ niwe nke aha bụrụ awa problem igbo isiola aba sentimental attach dozu sentimentally attached to the ideology to the doctrine ọndị a ka mmagbu ndị igbo onye ọbụla dị sentimentally attached to the doctrine of ndị ọdịna ndozi ọdịna na create those people will take them anywhere we go. Ala Igbo philosophy is a commercialization of ala Igbo. Ọ bụ ihe anyị. Ị gara Lagos because of commerce. Ị gara Abuja is because of commerce. Ị gbara Christmas because of commerce. Ị gbara Easter because of commerce. Ihe niile na-eme n'ụwa is all about exchange. Exchange, that is it. But because we don't master it, that's why you see up poverty in Africa. Ọ bụ na ndị adịrọ. Ndị dị ebe ahụ, then why are you hungry? Because you don't understand the game. Ịgọtara dị game. Ọ bụrụ na ya tọrọ ha ala Igbo to a commercial zone, ndị Igbo niile ga-apụ from ala Igbo. Ala Igbo will become irrelevant. Everybody will desert it. And that is the game. Ndị kara nka fọzi ya, ndị kara nka anwụ, young boys anyị ebigharịba aka atụkpusi ha na nga. Onye ọbụla ndị prison aga, ndị kara nka anwụ, ala Igbo egherezi ohe werezie na ala Igbo na. Isi ọla ba commerce ụmụ ibe hapụrụ nonsense. That is 13 months, at least, ka anyị were ogologo 12 n'ime 12 months aha from that 13 Igbo months calendar. Anyị guess all of them, all those ones be important. From 24th to 31st of December, anyị were largest feast on Igbo land next year ka ọ na-ebido. Next year ka ọ na-ebido. Mba na ha na-ekwuzi nke ebe maka ịmanụ ndị a na-arụ ihe a. So next year, ụmụ ibe, ndị ọdịnala kwadoro akwado, ma educational system o. Ma commercialization ma culture omenani ọdịnali iwu ala ntọala commercialization no more poverty n'Igbo land. Rapụ ihe gọọmenti ahụ ọ bụrụ ya na gọọmenti ahụ ya na-enyere mmadụ aka. Unu ga create go the ideology, create the concept first. You create the concept na drive onwe. Concept drive itself. Ndị mmadụ chara ebere ebe competition nke ndị mmadụ eme ọdịnala nke ndị mmadụ omenali ọ bụrụ ihe anyị anyị abịa ma nke ndị na-eme ọfụma ndị na-eme ọjọọ. No, we want to send the Igbo to the people, let them buy it. Ha go Igbo, buy Igbo, leave Igbo. Goro Igbo culture, goro Igbo ideology, goro Igbo food, buy Igbo, celebrate Igbo. Then Igbo we begin to generate economy for ourselves. Ndị baa eribe dị riju afọ. Ndị baa eribe ndị na-eriju afọ ala Igbo are interested. Dan Gotebe na ala Igbo ga rie ego ya, we don't care. Come Igbo land and chop your money. Ndị mmadụ abịa na ala Igbo rie ego, ala Igbo a na-ekwo ego. Ọ bụghị nke asọ December a na Christmas na 29th a na-agba onye ọbụla na-agba a na Christmas 29th atụfes onye ọbụla gbapụzie onye anyị pụtara na ọnwụ Igbo onye aka ịpụ ọhụụ na kọlchọ Igbo adịghị atraktivu ọ dịghị atraktivu enwere any benefit nwanne ya akọrọ nwere. If there is no benefit attached to your culture, you can never get any customer. Ụmụ Igbo, it's all about customer. Nobody will come to you, nobody will follow you, nobody will like you. Because no benefit, you can hear that you want me to be Igbo. For what? Why should I be Igbo? I'm not going to be Igbo. That is Igbo. Igbo is Igbo. Oga Asuru Mungu Asuru Nau, Oya Asuru Mungu Uno. Oga Asuru Mungu Uno. Oga Asuru Mungu Uno. One of them is Igbo. Nah, Sidaka is Igbo. In half of it. In half of it. In half of it. So we have to commercialize our ideology. Concept of Ndozi Ọdịnala is the commercialization of Igbo ideology. Our culture ga na-eselu. Ndị ọcha ga-egoro culture anyị, ndị Yoruba egoro culture anyị, ndị Hausa egoro culture anyị. Because there is concept of nature. They will learn something if they study Igbo, the master science of nature. If you study Igbo language, master the science, somebody interested. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya kedu ihe ọ na-asụrụ Igbo bụ? Kedu ihe na-asụrụ Igbo? Nsụ oyibo mmụta sayensị. Nsụ oyibo mmụta ihe. Asụmoyibo, if I study in English, I will learn. Why can't I speak English? In Africa, today was in Africa, onye ọbụla na-asụ oyibo bụ onye dị intelligent. ka esi enwe intelijent na afrika today wee na-asụ oyibo don't you know that? Ndị bụ ndị ma ihe the people they are smart clever they are not crazy like we ha adịghị lazy like us. Ị na-agwa ndị bai something sentiment emotional na akụgị culture is all about commerce ụmụ ibe that is why they put that seat is about council is about country all of them go with c is about currency exchange currency exchange make exchange so your culture dey lazy and dull nobody will like it and nobody even your children will leave it because onye ọbụla that is life don't lie to yourself. Ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ ahịa dị mma na-ere onwe ya ụmụ ibe ahịa dị mma na-ere onwe ya una don't force you can never force anybody to be igbo you can never force anybody to go igbo land nobody will go don't waste your time unless there were something dey interested there if there is something interested people will go don't worry yourself. Ndị mmadụ na-achọ ebe ihe ọma na-eme onye ọbụla na-agba eji South Africa onye ọbụla ime ha ndị igbo gwa ndị igbo na enwere mmanya na-aga ahịa na onye ọbụla atụmadị mmanya gwa ndị igbo na enwere mmanya na-aga ahịa onye ọbụla atụmadị mmanya onwe moto ịtụ ahịa ahịa retego your friend ịgwa ha na-enyere ahịa gbuo ozu nwanne onye ọbụla atụmadị ahịa onye ọbụla atụmadị ahịa atụmadị ahịa gbuo gbuo onwe onye na-achọghị ihe ọma n'ụwa nwanne ichi ijide ọkụkọ tụpụrụ ya ọka ichi ijide ọkụkọ nwa tụpụ ọkụkọ ka ọ ejide so if you want to get ndị igbo commercialize igbo land he commercialize igbo land you get them all of them from A to Z if you commercialize igbo culture he have full ndị igbo esi n'ụka pụta omenala ha niile from A to Z ọwụrụ baịbụl ya zoo n'okpuru bed sef omebe ihe a na aya ha ebe ime ahịa bikọha ji baịbụl ozuo ọsịbịa mma nkechi ịnwụkwara ma ji baịbụl asọ m n'azụ a sị na onye ji baịbụl ana ebu ihe ahịa ịnụbeghị ịnụbeghị na onye ji baịbụl ji ebe ahụ anaghachi ya akwa anaghị ebunye nri anaghị ebu ihe fuud nwa mma nkechi jiri nwayọ were baịbụl ahụ tina mfe aka eso jire m abịa mma nkechi ihe ha jeso m jee ụmụazụ dị ya dị ka m jee mma nkechi gị na ụmụazụ dị ya dị ka m jee pụta emegh rapụta mgba aka m ji ụgwọ ụlọ tu mos ana ekwu na m jee ebe ndị a ga-ebe ime ahịa mresi ahịa nọrọ ọfụma ka ị na-abịa ka igwe ebebiere m ihe ihe akwụ m ụgwọ akwụkwọ mma nkechi biko si akụ a na-akọ ihe a na-akọ so ụmụ ibe ihe anyị bịara bụ ihe ọzọ so ụlọ anyị ghọtaghị ihe anyị bịara ebe a ịghọta so ihe anyị bịara bụ to commercialize the ideology ndị afrika na-eme ihe a na-eme ọ naghị aga n'ihu bikos ha ghọtara dị kem ụmụ ibe onye ahụ bụ the problem we master the game already so we are going to the next level it's all about a revolution evolution of the igbo culture evolution of the igbo culture ihe anyị nọ ọdịnala igbo to the maximum ụmụ ibe obama kọpịrị trump kọpịrị nke nke ọzọ sịrị awụ cameron kọpịrị france kọpịrị wy anyị ga-eji agba last must we be last ndị mbụ anaghị agba last anyị bụ ndị mbụ and I adịghị ready to carry last so ụmụ ibe ghọta na ebe anyị na-eje bụ ndị ọdịnala ndị ndozi ọdịnala na ebe anyị na-eje ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ka ọ dịrị ikwu mbe dịrị ma ibe mma ka ọ dịrị oke mma dịrị nwunye mma ka ọ dịrị ụmụntakịrị mma dịrị ụmụ okenye mma ụmụ ibe anigbo adịrọ mma anigbo adịrọ mma ụmụ mmadụ asị na ya onwe ya asị sigodi mmụ na ị na-abata vileji na ime agba asị kedu ihe ị na-abụ ime isi mma enweghịzi m ọrụ ọsị gị na ọdịdị ọwụ na striti gị na ahụ ọ ga-asị gị nwa m ọwụrụ na striti gị na ahụ dọnkọbia ị na-agba naijiria ọ ga-asị gị na dọnkọm hia ụmụikpe ọ dịghị ka ụnụ agbata ihe a na-akọ sef ụnụagbata ihe a na-akọ ụnụagbata ihe a na-akọ ihe anyị chọrọ ba imesi ọdịnala bifo anyị eme ọdịnala wan ye praktikali nwanne ụnụ ga-abụ chenji ụnụ ga-abụ chenji chenji na-eme ahịa dị mma na-ere onwe ya anaghị ayọ kọstọma ayọ nwanne ịkpọsa ezigbo ahịa nwanne ere ahịa ụlọ akọmplen si na nwanne kpọsa na ezigbo ahịa ụnụ ga-ere ahịa a ga-achọ ụnụ achọ wee bịa iwe ọdịna ya osef ndị igbo niile nọ ebe ha nọ n'ụwa ha ga-abịazi n'ala igbo o nwere ihe anyị ga na-ewepụta n'ala igbo aha ya agaghị dị ebe ya wee ji asaba sef sọsọ na ala igbo ga ga-ere ya sọ n'ala igbo ịchọgo dị gị na asaba ịgaghị afụ ya olesibi bịa n'ala igbo gbaa dị transpọt ịgba transpọt ịkwụ ụgwọ họtel na ala igbo ndakụ n'ala igbo wee rie iwe nwee ike ịkpọtagwa n'ala igbo otu a ka esi eme kọmasị nwanne ahịa na-aga from ndị ọdịna nto ndị ọdịnala the benefit ndị ọdịna nto ndị ọdịnala ọsụkwa ụ nọ mmadụ ise ka ọ ya aga mmadụ ise aha ga-eprodus dị ahịa ahụ ndị ọdịnala mmadụ ise ahụ ka kpalazie ka mpe fọma na mpa nkechi ga-aji ga anyị bịara ọdịnala ebe ọ bụrụ ọtụrụ ọdịnala ka esi afụ ụzọ nwanne mpa nkechi na mpe fọma wi gọm talk and join because nwanne eji akwụkwọ anyị isi ụmụ ibe eji akwụkwọ anyị isi ka m dụọ ụlọ owere onye akpụrụ chugara na ọgbụgbọ dị n'ụwa ndị mmadụ na-anwụ na mediterenansi na-anwụ ebride mediterenansi ka a na-anwụ maka gịnị ka eje europe kedu ihe ọ na-eje europe ime nwanne ọ na-eje ebe ihe dị mma nke ihe dị atraktiv ọ na-eme atrakt the fastest atom generate the fastest vortex. That is nature. Window 11. Ndozi ordinary window 11. Window 11. Nwanne, I nwee window 11. Ọ bụ mmadụ ya agwa gị ma update. Onye nwee window XP. Ọsị window ibe ihe ọ bụla ijere imepe ya pp ọdị ntanet asị gị na nke anụ ọdị na window 11. Nke anụ na window 11. Nwanne, ọ bụ mmadụ ya asị gị na enwee ihe m na-emenwu n'ịntanet. Ọsị ife anyị na enwe ihe m na-enwe n'ịntanet ọsị ya gịrịkwa mere. Ọsị ya ọ bụ window 11 ka a na-ọsị oke ya ka m na-eyuze XP. Ọsịa oke xp gị na-eyuzi nwanne chenji enu ọ windo 11 ka ihe na-eme na ọwụwụ mmadụ ya agọ gị chenji eto windo 11 nwanne that is nature. So ndị igbo unu awọrị na onwe unu unu mee ndozi ọdịnala unu aba windo 11 ndị ọzọ ahụ na achọba ndị ụka ma ndị ọrụ anụ ma ndị ihe niile they will come all of us brain anyị arụgo ọrụ bikos ha batagharị na ndozi ọdịnala brain ha arụgo ọrụ ọwụzi mmadụ ya agwa gị ọ ga na-aga aka onye ọbụla na-abụghị ndozi ọdịnala akọrọsụrụ gị anya anaghị emekwa otu ọwụ mmadụ ya agba ya ị ga na be nwa bekee na bifi nweta nwa ihe ebe a nwanne olesibi nwere ekpukpere ntrest ịbịagorịcha ịnweta akwụkwọ sị gị na ogodo onye obodo ha ị ga-adụ ogodo onye obodo wee nye gị akwụkwọ mgbacha ekpe na ichere ha na iberibe ichere ha na iberibe ịkpọ ihe nwa ha fọ fri nyekwa ha akwụkwọ fri ebe ka ọ na-eme ebe ka ọ na-eme ndị na-ana igbo isi ga-ebi nsogbu adịghị anya sị gị ị ga-anụ onye ihe ọba ịnwụ onye igbo anya enye gị akwụkwọ ịbụ na ịnụ ha anya anaghị enye gị akwụkwọ so ọ bụ ngwa ya create the ideology that favors you that ideology we onyanwa ga-eme gị bụrụ mmadụ ọ bụrụ about the course your ancestors did this I want to do this I want to... no you have to create the commerce yourself you have to create the commerce use existing information to create commerce. All the same phone aha ụlọ ma Nokia ahụ buru ibu all from Nokia ahụ buru ibu ka esi wee rụọ ihe a na-akpọkwa today Samsung ma this iPhone ma Apple a niile all that the same old phone all the same old story the same anwụ the same ọnwa the same kpakpando the same mmiri the same ọkụ the same electromagnetic wave field the same ọ never change ọ naghị echenji echenji by time echi ọ bụ your brain ihe na-echenji echenji your brain o kwesịrị na echenji echenji. Your brain na-echenji echenji ụmụ ibe anyị ka na-ebido okwu from next week anyị aba call ụmụ ibe from next week anyị aba program anyị jọs finish ngwa egwu anyị na ụlọ fụrụ ya anyị efinishi go ngwa egwu anyị chapta 1 aga na anyị ga-aba chapta 2 ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala kwadobe oruo nna omume onye agbana ọsọ a ga-abanye ọrụ oge ọrụ erukwene commercialization of Igbo City Igbo land commercialization ụlọ ga-afụ na igwe dị ike Michael ọkpara na ndị otu ego and ask them na nini go to cemetery and meet Michael ọkpara and jụọ ya ajụjụ see how did you did it jee jụọ mbakwe how did you did it ụmụ ibe anyị nọ na 24th century mmiri a na-aba anyị n'anya mmadụ nọ na mmiri ncha na-aba ya n'anya na mmiri mmadụ nọ na mmiri ncha na-aba ya n'anya na nwanne if country don't have president no problem obodo na-enwe president enwe ihe na-eme ebe a go Belgium nọrọ how many years enwe president Nigeria ha mentị enwe president even America na if America if Trump abụ president America will stay like that na-ejekwa ebe ọ na-eje ịga adị agba na-enwe ihe na-eme DSF so ihe ahụ unu na-afụcha bụ ilusion nwanne ihe unu na-afụ everyday president apụta kpọ ta ịkọ tu ọnwụ na president ahụ anọghị ebe ahụ for 100 million years there nothing will happen people will live their daily life like as if nothing happened ụmụ ibe anya abịago ndị ọdịta na abịago bụ na ya abịago anyị bịara ime ụlọ mma ndị igbo all proud bikos ndị igbo ndị na-ebo mba ofu onye rụta mmanụ ozu ọhụrụ ndị igbo si n'ofu aka rụta mmanụ ozu ọhụrụ anyị anaghị eme ka onye ọbụla towe mmadụ mba mana anyị na-eme ya ka ịhụ dannem igbo ka ọ ghara ịnwụ dannem igbo mkpa sọsọ obodo na-aza sevio n'ụwa niile sọsọ obodo apa ha bụ sevio igbo mkpa igbochi ihe to save to solve ọ bụ ihe kere this is why we are created ọ bụrụ onye kere ụwa kere igbo ka o wee na-egbo mkpa ebe niile osisi eji ama aka abụrụzi osisi eji aka ọnụ. Ụmụ ibe mba nụnụ mba nụnụnụ mba nụnụnụ ada aba mba nụnụ ụlọ adị mfata nha bụ akụ dị akwụkwọ nsogbu adịghị ka emechie okwu nke taa mmesi igwe ụmụ ibe a ga-emepezi igwe okwu ka ụnụ kwuru ọnụ ụnụ emepe igwe okwu ụnụ ekwuru ọnụ ụnụ onwere nke ịma eme gbaọrọ anyị kọwara ụmụnne gị emegbere ozi ọma ị chọrọ ịgbasa ka ụmụnne gị nụ ya na mba dị iche iche ndị ọdịnala kwadoro akwado wee bịa ịgbasa ya n'izu ụka na-abịa ga a ga-ewepụtara ụlọ igwe okwu WhatsApp free of charge anaghị akwụ ụgwọ na WhatsApp. Imo anaghị akwụ ụgwọ na Imo. Skype anaghị akwụ ụgwọ na Skype. So inwe ha na telefon ndozi ọdịnala izu ụka na-abịa abịa ụlọ ga-akpọpụ anyị n'ụlọ ebe a nakwa na-akwadobe maka commercialization of an Igbo. That 12 months ahụ na anụ ya 12 months ahụ celebration e nwere ihe m gwara ụlọ mgbe mbụ Halloween bụ ilo mmụọ ọya bụ ilo mmụọ unu emepụzi the time for nothing ilo mmụọ Halloween ndị ọdịnala paadị ga eso ngwụ ya anyị agbaghị ihe anyị ga na-eme mbụzi ahụ ọ ga-ejere ọ ga-enye 70% igbo economy that day. Based on observable science that mbọsi ilo mmụọ ndị ọdịnala na-achị mmepụta na 70% of ndị igbo ga-abụ beneficiary of it. Can you imagine? 70% of ndị igbo benefit in ordinary ilo mmụọ only one day ilo mmụọ Halloween ndị ọcha na-eme ịma ego ole ha na-egenerate a day that day Halloween ahụ ịma ego ole nwa bekee na-egenerate na that Christmas shopping ịma ego ole nwa bekee na-egenerate Christmas shopping. Ụmụ ibe anyị gara na mmiri ncha na-abaghị anya ncha na-abaghị anya ụmụ ibe udo dịkwa arụ ka ọ dịkwa na echi mbọsị nta ka anyị chọọ nụ n'owere nchi mbọsị onye ori ga-akwa nne ya ka ọ nna ya ka anyị chọọ na ihe anyị furu efu udo dịkwa arụ na ụmụ ibe ka ọ dịbakwanụ ọ bụrụ na echi onwe ka o si wee dị anyị ga-apụtakwa ọ bụrụ na o nwere ka o si wee dị ọ dịbazi izu ụka na-abịa dị otu anyị si wee kwuo isi na ike ụmụ